Suma desi won benu besi ci dunya Dina xol may yo balak man ak li may baye fi ci aduna Na taxawam sama fulak fayda sama lam dara tu ci genn ludul balate Suma desi won benu way ci dunya Suma desi won benu way ci dunya Suma munona wax bena wax aduna bi ñep dal di may jeli Su way wone ande san ba ñep di ko ye ñom dal ci seen yaram Suma desi won benu way ci dunya
If I had just one day left to live, would I take or would I give? Would I stand upon a map without mission on my lips?
Someone this world meant best to the young.
If I had just one tear left to cry
Adina bi ñep dal di may jali Suway ma ne am day san Ba ñep di ko yek ñom dal ci seen yaram
If I had just one song left to sing
Suma desi won benu besi ci dunya.